Downloadani tikumvera nyimbo dzavamwamba pamalawiwanga.com.
Zake wazione tinali tonse chakuzione ya kulumu suna ndipase kuna ndakusungi mfoni
Mamune weyo
Wendi mwesa sabana Oloti dalizela sisi mateka osabana Mabwele nyama Mabwele soseji Mamiti bonzi
Olo kulumu
Pachipanda moa u Pachipanda uchidakwa Wezi malo ndina u Nyumba ndali nayo Gali moto ndili nayo Banja labu ino ndali nalo Ndali nacho Hey masiro kao
Aguyete nandani Achua munde anoa Seko sinakia nile mamu na tangoloa Pone sinkwe yanka sinkwe uona muna yesewa Nagona palipo umazo funda zanga bonji zanyoa
Sabanati fumas, babeze kandiyes Daitenga kuchis, kutenge kanyenyes Kulo wa upanda ntetes, tima pangila njiziminis Mayo, moa Malo ndili nao Mwina nyumba ndali nayo Gali moto ndili nayo Banja labu ino ndali nalo Ndali nacho Hey masiro kao
Magudi ho
Pachipanda moau Pachipanda uchidakwa Wezi malo ndili nao Mwina nyumba ndali nayo Gali moto ndili nayo Banja labu ino ndali nalo
Download and download nyimbo zavamwamba pamalawiwanga.com.